zimeota tena, zimeota tena, nywele zimeota tena, zimeota tena.
Kufumba na kufumbua mambo yalibadilika katika sura. Waliona mawenge,
kipembe walikiona, kipembe
ni mawenge,
kipembe walikiona, kipembe
ni mawenge,
kipembe walikiona,
delela na madanga yake,
kipembe walikiona,
delela na washikaji. Sachi jamani
pepe walikiona, pepe
mapozi yamewaishia,
pepe walikiona,
mawenge
pepe walikiona,
mapele mawenge
pepe walikiona,
maadui mawenge
pepe walikiona,
pepe na madanga yake,
pepe walikiona, pepe pepe walikiona, pepe
Zimeota tena,
kamba zimekatika, zimekatika, minyororo kukatika, imekatika, kamba zimekatika, zimekatika, minyororo kukatika, imekatika,
kufumba na kufumbua mambo yatabadilika katika
mura.
Wataona mawenge,
kipembe watakiona, kipembe
tawi mawenge,
kipembe watakiona,
mashuriki na mawenge,
kipembe watakiona,
jeshi la kuzimu mawenge,
kipembe watakiona,
watashinda kuisoma namba,
kipembe watakiona, kipembe
swaga zitawaishia,
kipembe watakiona,
kichapo kikali.